di ne le morwa ka mo di tlo fo go tema thata a bo phe o tlo bo ba go nya go ibetjo bo
tlo wa sadi
ba go nya go ibetjo e ba sadi ba ne ma thata o tlo ba sadi ba ibetjo
Oh no, I found
a way. How did you do it,